awuthuba yi-2-1-4 sorry awamuhle mntana omuntu awumuhle ubuhlebo omuntu ingelo sukobo muhle ungaqhathaniswena muntu wamuhle ngathi xiphuxhuku umntana omuntu akunamuntu ovela abe muhle ukudlula wonke umuntu awukuthi faci ikhomo siphume siphelele isiphomo washiya ejulukile amajongo umayisemamathe indebe ezomlomo mathi zela amathele emazinyeni amehle enciphe kube ngathi uyafifiyele
nasemahlweni awujikisele ntombi babone funa umakhelwane balilizele bathi wangena umakhothekhaya ithi sukuma sukuma dali awujikisele ntombi babone funa umakhelwane balilizele bathi wangena umakhothekhaya thulani nipheke ngoba phela before benkodola bafe phela ngamncenga ukuthi angizwele umame ngoba le ndaba ibisishuba nasekhaya bese ngibizwa ngamagama bethi ngisathuleleni inhliziyo yami lekintshela ngayithi msondeze eduze bazokuthathela abanye ngawubona sephumelana ngaqeda umhlaba ngilibangise emakhaya lapho ngabona khona umongameli wayo inhliziyo yami phethwe nguye kuphela uyifukamele ngizifudumele mkamo ngenza indoda funa bakubone bonke laba sukuma sukuma dali awujikisele ntombi babone funa umakhelwane balilizele bathi wangena umakhothekhaya ithi sukuma sukuma dali awujikisele ntombi babone funa umakhelwane balilizele bathi wangena
Nosukumu zengapa uzothi baba uthi baba sengihamba la ekhaya ngoba mningi iminyaka ngiyabala ngifuna ukuthi uzoshanela amabala ngoba bengiloku ngisigulekisa ngithi angithande umuntu mna ngihappy ngiyi-one lately inhliziyo ikhethe wena ngihappy hayi ngoba ngizenzisa really ngifuna ukwenza imali yam cause you made me I'm ready to settle down Ke happy mangabu seduze kwampu ngaqeni mangithi
sukuma sukuma Awujikisele ntombi babone funa makhelwa nebalilize Awujikisele ntombi babone
mangithi sukuma
sukuma sukuma Awujikisele ntombi babone funa makhelwa nebalilize
bakufone ingathi wena dalu yazi ngakuhole ubuhle bakho impatho yakho wamuhle uyinhliziyo yami ngedwa sithando samuela wedwa sondela kumi dali uyazi umthethi sasili yazi dali wena ungenza ngabelivi shalo mangina
Sukuma, sukuma, sukuma,
sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, suk